xabar xumaayo horta arrimahaas arrimo isoo gargaarayo maqlaayo waa yihiin dadka haakinaya ama ku deganba ummadda inaysan hor u soconba ku deganba waxa bedel ah u hayaan dadka waa maxay su-aasha la isweydiinayo taa weeye ma in halkaada degdegu meeshaada joog arrinta ku socota miya in haddii jeer fuuda lasa maarata maxaa iska sanaato miya oo isku dhac uu iska socdo miya mayo dadkan maba geeyaan miya inay maamul samaystaan mayo aniga haddaan raggayga wadan maarata maxaa laa baashan gabiga gashi male miya anigu waaba garan lahay laakiin si kastaba ha noqotee dadkii way tashadeen wayna socdeen waana soo dhaweynayaa wax la-aanna way u dhaamaysaa insha allah.